Mrs. Ibrah Beatman.
Kila chenye marefu na mapana huwaga hakikosi mwisho. Oh, mwisho.
Beatman.
Yani ni kurumbana kukicha bila suluhisho. Oh, oh. Kisitori hiki, akili kisa ya nini tuto anero. Nimepungukiwa kipi, kuna naishi, sinata kibalaro. Oh, na ule utwando mapenzi kushinda na mina wewe. Ili uvumilia na sijaona tamaa. Sio kama siwezi kupata liye zaidi ya wewe. Ila hii dunia na najichunga sana, tena nandika huu wimbo. Sijipe moyo labda na kufikilia, nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunifuatilia. Nandika huu wimbo. Usijipe moyo labda na kuanza sana, nataka iwe fimbo. Mwenye sura ya choyo ukome kunilie.
Walikwepo kitambo ukutaka kuniambia na kierere. Ya kuposti vipicha wenzangu wananichora na kusema ujuri. Nilikuwa mimi umeninyima amani.
Tagani, hivi we mwana wanani, wewe mwana wani. Demda otu umekwaga wapi, wewe umekwaga wapi. Naomba usinipe kisogo, nataka nifungue wangu moyo. Pede we nina miliki gari, na sasa lipo gereji kidogo. Attention, attention, baby can I get your attention? Ni sinubaya, sinubaya, just wanna give you some love and
affection. Sijui unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Sijui unako wapi, ila naomba nitembe na wewe. Nina mengi, ninataka niseme na wewe. Nataka niseme na wewe, kidogo niseme na wewe. So baby please, so now done. Na manisha na tusema si utan. Unani maliza mama. Watu friend, wanna die. Nikuwache kuna toka na fulan. Mbona bila bila mama. Tuna nyumbani, dada ameanda kachori nilenawe. Kisha maisha
nipunge upepo wa bahari. Mombasa Malindi, tukale hizo kachili jamani. Mama Tanzania wapi,
ila naomba niteme na we.
Madonna, Makonde na Ndonya, kama mpira Maradona, kichuya kona. Na wakisema na mawenge, wambie uneraso. Wakiringisha peremende, nitakugawia kon. Chunga kipenzi majaribu, mabaya sana po. Na wendo doctor kunitibu, niwe salama po. Oh baby, Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista. Anita, macho kama unanita. Sasita, kiuno kayo ndo sista.
Show me, show me, show me. Una violence, show me.
Shinge kwa gana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami my darling I need you love uwe nami haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mbongoni deka ni kudekeze ni kutunze kama mboni wakija wapoteze ifanye kama uwaoni kisha uniongeze ulivofunza unyagoni oh baby asa dansi ni kone.
Says DJ Ebra, Beatman, holding it down.
I wish ingekuwa gana mavumba, mkwanja manoti, ni kuonge vya thamani. Ama, niwe fundo kuigiza kakanumba, masanja joti, usiwe mbali nami. My darling, I need you love, uwe nami. Haki ya Mungu na kupenda nobody can show you love usiwamini ukisha wapa wanakwenda o basi jilegeze ni kubebe mbongoni nika ni kudekeze ni kutunze kama mboni wakija wapoteze ifanye kama uwaoni kisha uniongeze ulivofunzwa unyagoni oh baby, asa dansi ni kone Wabamijo, ululu femi oh baby, asa cheza ni kone Wabamijo, basi cheza na mimi Ahan, moyongu wa mwaro pahimi Mchungu kiuziwa, same mara sabini Uo mzungu sajalewa, kependa juwa machini kwenye ufungu parenyiwa kumbate baridini kwenye tundu kama njua muyo wangu nyama kutu sini jena kibiriti
asawe
benzi likagia ukachuki nyumba ikawa kibiti
asawe
nipatie vya kita ndani nipe paka kwenye kiti
asawe
ile sininge shetani nawe ikaja kukuchiti obasi jilegezi ni kubebe mgongoni kita nani nikolezi kwa miuno ya kingoni kisha nipembeleze nirudishe utotoni weka mate niteleze kama nyoka pangoni oh baby asante sikitogo oh banwecho ululu feni oh baby asa cheza nikone Wabamijo, basi cheza na mimi Nataka kucheza chura na ingali umesimama Asa onyeshe, unacheza Unataka maji ya kisima na mwoga kututamba Nimu onyeshe, unachotaja Unataka kupiga deki wima umesimama Hebu tuonyeshe unapigaje Si unataka vya pool table sambona unajibana Hebu tuonyeshe unalengaje Oya wanangu wa kigogo Nipeza moze yobo Punja punja kidogo Anyongeze miko
This is Ebra Beatman
RKO Comedian
Now hear this
Now hear this
Nada mapenzi Yawaumiza rosa Eti, kwengine sipati sijiwezi Ndo maneno wasema Kwamba kwako sifuru kuti sijiwezi sivyo hivyo wanavyosema, na mimi na nyama za kimya, na kupenda mogopa, nikikuna na kuwa kimya, sina cha kusema, na kupenda. Sina gafaranga na shuka kupanda, ila na kupenda. Mimi kwako ni mjinga, sina ka ujanja wache wanovoda. Kama chumba midalali, penzi letu nifike mbali. Kungia na grupu, matusi matupu, wana kunyanyasa, wana kutukana, jitoe. Usiwe chonga vinyangu, tanifirisi, mwisho wa siku tukigombana ikawa hadithi. Weki tumbo mbele mbele kwa kuku na chipsi, usie aje hata mifupa utakuwa fisi. Kama chumba midalali, Let's
ni beep tunakupigia. Let me make one thing clear. Bra 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 staki kusikia. So simba so chui so mama. Kuzi yangu inatosha kujigamba. Na sina maneno kwenye kanga. Kazi juu ya kazi ya ni bamba tu bamba. Msa unaweza kusaa kisasa. Sisi ya na fegi uchome kibanda. Kalale wote ndoto za kosa kitanda. Si bado tuko macho mida ya wanga. Funga mkanda kaza na kamba. Ama ufata yayo uchane msamba. Pasua miamba, pasua anga. Tunasemaga chambua kama karanga. Maisha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sad, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Kimba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki.
Bambata, shika, kamata, rumba, chakata. Kaboka mchizi, shadata, shadata.
Nataka kukimbia na una break. What do you expect? Bongo, kongo kwa tabu reki. Cheza lokasa ya mbongo uwezi kumeki. Watch yourself, sije ukaji confuse. Mzu kwa kuruka rege kwenye bluesi. Una mchuzi, no excuse. Maisha yetu kila siku kama vile movie. Vitu vingine vitakagi ujuwaji. Utajikuta unatandikia watu jamvi. Kusubiria embe chini ya mnazi. Kumwelewesha chizi, utajipa kazi. Funga mkanda, kasa na kamba. Ama ufate nyayo uchane msamba. Basu wa miamba, basu wa anga. Tunasema gachambua kama karanga. Misha na musiki, acha maneno weka musiki. Ukiwa sad, kiwa hap, kiwa juu, kiwa chini, piga musiki. Safari na musiki, acha maneno weka musiki. Imba unachopenda na ukitaka kucheza, cheza musiki. Wanatamani tupote kwenye map. Tunapeleka game to the top top. I thought I told ya that we don't stop. Don't stop, we don't stop. Wanatamani tupote kwenye map. Tunapeleka game to the top top. That I told you that we don't stop.
Mujini kipenzi, sirani shilingi. unidundaga. Nawaza sijamangi jirani akakuanga kilo ya unga. Oh, oh. Baya zaidi sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridhani. Tell me baby love. Oh basi niambie. Kipi unanipenda ingalisi na bohu. Niambie. Oh basi niambie. Tell me baby love. Usije nitenda ukaniumiza roho.
This is
magari ya wakongo mapesa mara nyumba mbezi. Usinichanganye na ubongo ni date kisa mapenzi. Sije kuwekea numba, umenipendea rumba. Bibi nikija kuduna. Oh, oh. Usije mgezea puna, ukaniachia ngunga. Wana kumendea chumba. Oh, oh. Sina kazi na kosa sentano kipande. Bora ni kuweke wazi ya nini ni kufiche gambe. Tumeumbiwa shida maradhi ndo chanzo paka wengi wadange. Niweke wazi ni kipi kinafanya uridhani. Tell me baby love. Nani penda ingalisi
na kunirudia isiwe tabu. Usiufosi moyo kupenda usipostahili. Ya nini kungangania shachoka kwe kwa sabu. Siwe siyo na mapenzi nisha khairi. Tena niko tayari vipigwe vinubi kengele kwa shere. Inagabaga pele ya umati tuachane. Na kama autojali tuite wamini mapadri na mashe. Yaishe labda saa kwa nini tutesane. Kweli wendo ni kupendae. Hila unanipaka dhabu jina. Tusitoane nyongo. Na kama umenichoka niache kitabu jina. Usinipe chongo. Yeah. Mwili umebaki Kongo. Nyama sina ni mifupa. Nayona dombo. Kabisa swezi furukuta. Penzi kiporo. Nimesha china linanuka. Uishi kokoro. Urukusha ni kutwa kucha. Yeah.
Bora tuachane.
Bora tuachane siwezi.
Bora tuachane.
Yamenishinda mapenzi.
Inona bora tuachane.
Nitaficha wapi sura yangu kwa walimwengu. Wewe ndo msiri wangu kipenzi changu. Ayo chaguo langu ni wewe, si unajua mama. Kiniacha mwenyewe utaniumbua sana. Tulipotoka ni mbali, si unajua mama. Katikati ya safari utaja ni uwa wana. Wewe na mimi baby tuzikwe wote. Nife uniokote ni kuokote. Sasa kwanini unaruhusu nichekwe? Mkono kauye ya mtoto usi ukate.
Samahani waiter, ongeza grass. Uhudumu, ongeza grass. Samahani waiter, ongeza grass. Uhudumu, ongeza grass. Acha nilewe, nilewe tu. Nilewe.
mwingine sina tani na sikufunzwa mbaya tabia mabaniwe mimi kwako chali chali ndani donda funza nshaga jifia bora kukweleza imenishinda si wendo umeniweka kiganjani nanikiteleza unikoshe na mwili chonde usije nieka Kisangani najunga kauli ziraponza zitafanya tuwe madui madui kinywa tea kufuri na macho fumba usije kutamani mabedui mabedui simama wakone yoma number one mwingine yoma only one simama wakone yoma number one misi taki mwingine yoma only one
what's up making money was the plan I'm gonna go get them by Jagabana well I always say you down anytime that you feeling down mama say girl make you settle down no tell her say I don't get you down no put this smile make you know the frown no say no one can put you down no so me sing say win 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 we go de win win win
you don't like not them no
win 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 win
you don't like not them no
Nitaka bebe utam tam shoy naga doze babu yuma shapa mtimbeze zaka zigi zigi oje mtoto na mabigi bigi oje kitanda nini kwichi kwichi oje asa tukijigi chiki
oh no she done make me losing control control the way she wants the west willing me slow
oh jinjo ananichanganya jinjo
kwa mzima ukizi kubishana na bubu wenye rombaya wambea wasiona haya maku wanaobana kutwa kuwanga usiku na mchana maku una wasichana wasopenda kazi wao zao kudanga maku una bonge la gari unaishi nyumba ya kupanga maku waka 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 Kupata kutu si kazi Gomari meregea si wazi Mafune kuna mtu Unaogea uwani Makuzi. Yako ya nakushinda Kwaya wenzako domo lina kudinda Wanaochagua kazi Unaacha kazi ujapata kazi Makuzi. Umelewa tira lira Kwa bia za ofa na fudi unareta Makuzi. Mepotea unapokwenda Ulipo mjinga utakikuuliza Pia wendi maku Waka 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 waka
wapanga same boots. Wabanga anatulizwa kwa chest kisha na lambwa same boots. Ila nganganga haikatiki kwa guess wala kwa banga same boots. Wabanga anatulizwa kwa chest kisha. She call me Mr. Bombastic, semi fantastic. Nipere papa Mr. Ro, Ro, romantic. Semi fantastic, nipere papa Mr. Ro, 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 romantic. Semi fantastic, nipere papa Mr. Ro, Ro. Nikapige kinanda na kigita, nikapake mafuta nikipita, nikinyonye kadenda talita. She call me Mr. Bombastic, semi fantastic. Nipre papa Mr. Ro, Ro, romantic. Semi fantastic, nipre papa Mr. Ro, 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 romantic. Semi fantastic, nipre papa Mr. Ro, Ro, romantic. Semi fantastic, nipre papa Mr. Ro, 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 Ro.
Wanasema wanachezea na kuwacha, hawajui siri kubwa na maumivu ninayoficha. Walimwengu wanakutisha kila macho kifikicha. Sunajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Sunajua ugonjwa wangu wa moyo, nikishapenda nimependa. Ujanipendea peace, wala majumba kama ya Bwana Almas. Nikuwa neema zake, nikuwa neema zake. Kwa neema zake unazidi nipanda kwa kasi. Ananiweza kwa mziki mzuri toka Sumbeka. Ananigonga kwa kasoro ni kwa likufundwa. She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy.
Atamani
toe michango kila siku zangu wana owana.
Kwa nini nitoe michango kila siku zangu wana owana?
She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have me wedding. Ananipenda vile sidanandi, ananipenda vile misidangi, ananipenda vile sukinenga, ananipenda vile misidangi.
Ananiliwaza kwa mziki mzuri toka Sukiweka. Ananikonga kwa ukasulo ndiko alikofundwa.
She's supposed to be my wife, she's supposed to be happy, she's supposed to have my ring, she's supposed to have my ring, she's supposed to be my wife, she's supposed to be happy. I'm
the money, you ain't bachelor.
Kona muni akapandisha mbogo. Na ukifika wagize chai, Savana takila uzipe kisogo. Kusuma vazi kimine fai, tupia pendezela za kimi mbogo.
Even though, wanapona ijue ni kiche.
ongeza nai nai ukanyoa kiduku kamoze eti shopping twende tai wakati dadangu wana duka kidogo kikutangu na usika tai wazugo napenda taka mongo usuka bila wana sadai mama wana noma taka
mongo unaponda ijiwe ni kicheche mpendo chokulangu sasa ni cheke mpendo
kidogo na data na mwita sheri akitikisha body na piga kelele sheri
mwita
sheri sheri body gona ndai
sheri
sheri mwita ni lunga refi mami ya chabu
shike ni kushike ni shike shike ni kushike ni shike
kati 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 ka ka Mangade do kati kati ka ka kati ka malembe mwana mama Bela bela ye bela mwana zami Sebe yoba mami mele emutoda mungu Kuwana kapinga moyo ina wumani Kila siku ni mandelo majungu na fitina Eti mimi ni nane nini sifo yiku wala yaye Kila siku makelele jamani nini na mimi Wanataka ni achane laye watasubiri sana Kapi wangu sura ya Barbie Anapenda kucheka kununa kwa kena Akikatika kidogo na data na mwita sheri Akitingisha body na piga kelele Sheri
Namwita sheri
Sheri Napeleka Yesu ndama
Sikitika usije vunja shingo yo mama Na uko kusononeka usije itama baka leo Wakaja kukubanda Ukapoteza uzuri wako na ukija ukiolewa Usipendeze kwa mume wako Ayayayayayayaya Na ujichunge sana mana utajijakaza
ukimwomba yeye atakusikia. Jiamini mama, usiwe na mapepe. Nani mama pepe? Mume majaliwa, kwa nini ujichoreshe na mali yako ya aliwa? Utabeba vibovu pewe maradhi, kukimbilia mapenzi uje upate tabu kwa mavazi, uyachukie mapenzi. Anayetoa ni Mola peke yeye, kwa kila goti na dua na jibu yeye.
Chereko chereko mwanenu nimekuwa, zile kuringa mideko itapungua. Asante mama, ulinifunza nkachua. Baba kasema kumbo mikora chungi kununua. Tena siku nazi sirizi za waganga, kwa baraka za baba na mama tunadua. Undie papa razi pingamizi wenye viranga, wanasema ayawi ayawi yamekuwa.
Yeah.
na zenji vionjo mitego na seashike pochi umwage chienji anakuchanganya kiunoni shanga marashika mako peponi mtoto sauti kinanda ya kumtoa chatu pangoni ukishatafuna karanga utaki ataende sokoni anakuchunga mafaranga unabaki na vumbi mfukoni kiwa na peso tasifi wa kitambi baby me I like that na kukupamba kwenye simu video snapchat kumehana mana dimangi anamuta sweetheart kisa na kesha jimu kutafuta six pack unaribiwa 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 kuna kina rozi visosa wale wapenda verosa ukipita na shati na moka lazima watashuboka wakiomba lift okopa migu dashboard ivishoka mchunguze cheni koroka nywele na pochi kakopa eh. Usije kuyavamia yasije yakakutisa hawachelewagi kukimbia kuna wenzako wanalia walizani mapenzi pesa kwenye suruali vibamia hata ukimuonga ferali hatokona rijali wakati chumbani webeki ukifunga moja kuchali atakamatwa na mangangari vijana machachali hawachagui semu ya vita uvunguni na juu ya dali ukiwa na peso utasifiwa kitambi baby me I like that na kukupamba kwenye simu video snapchat umehana mana dimangi anamuta sweetheart kisa na kesha jimu kutafuta six pack unaibiwa
Mejitahidi sana wenda siku mdisha labda ila kinachochanganya hakuna via kabla tena nakupa mawa peleke usijira tupa naomba wayapoke na suna tafunga siku ni waonge ape baraka mumba watoto walete
Tabia, alivu barikiwa Shalamu na mimo Mirohu juu Kini angalia Moyo natulia Kizuli mwakaronga
asi hai hai kwanza na furi kabla hujanipa mambo nipe kikombe cha chai na jigai uku verify bila shai hai mama lai mwana wa masai
hey, baby la kipimo macho mpaka visigino nikumwagilie wino yangu sio milikimo hey, baby la kipimo macho mpaka visigino nikumwagilie wino yangu sio milikimo
mama kina
anache anache anade
Washa mishuma uwe
weka keki juu ya meza. Ogila usinicheke, nimekuletea zawadi kidogo lichobarikiwa. Akiwa na mkwete aje na dumu la maji, nasije kakumwagia. Anakapicha kako nitaka post, waso kupenda itawa cost. Leo siku yako nishajikoki, tuko rafiki zako tunasema happy birthday.
This is Ibra Beatmap.